ZambianPulse.com.
King Nachi on the beat.
Yeah, Kweba. We saw ni nani wakule kove chipuwa. We saw ni nani wale kukwa techibereshi. We saw ni nani wakutumbika njiwa kukos. Deti ndeke uwe pinga na diwiso. We saw ni nani. We saw ni nani. We saw ni nani kos. Deti ndeke uwe pinga na diwiso.
We saw ni nani wakule kove chipuwa. We saw ni nani wale kukwa techibereshi. We saw ni nani wakutumbika njiwa kukos. Deti ndeke uwe pinga na diwiso. We saw ni nani. We saw ni nani. We saw ni nani cause that thing that you be doing and I do we saw.
We saw ni nani. We saw ni nani. We saw ni nani cause that thing you be doing and I do we saw. We saw ni nani.
Yeah, whatever.
We saw ni nani. We saw ni nani cause that thing that you be doing and I do we saw.
Dada bono fuwa fuma muota. Naka bupuwa mudi iwe taka shota. Mudi fewa wambona mofe tisota. Kwa teota wiranga kushiri lepota. Defo kumono mtu wa kutumpika. Dumano toyo ni nani wa kutumpika. Kusalula nobo shiringene na boe mwana wa mpamba. Vika five mulu kogo. Umutu fayo kumona ni wiso. Lewa lenga ube ule na iwe ni wiso. Ganari wiso. Gata umbwene shamo. Kwa tufu kwa toma na wabasodi shamo.
Kwatini ba mudala nshumfwa nana bafika mbaba mutala kwatina ni mwebele pona pakubala nine kamfulumendi ala mwilambala ngana ni wisonga wali chenjela akashkana kafika pala pembela wisoni nani wakukushefisela ala uichindike kutina kupontela nalipatala ukunjingiri la babujuta baleka ukunjingiri nimuli washa mfumu na shintiri la teja kwesho kuponte ngana pili
wisoni
nani.
Very comfortable, get your phone with your Oshi. Shako Breme, Rapurema Bako, Shavare Kokuro, Manage Puba. That's why Missango Shakuma Bokosi. Monokatuki Shavako Shakulisi. Fala Wala Tulangi Shotuma Bokosi. Why qualify the Monekere Nishi? Who's your father? Ushwari mwana wando, who's your mother? Nolori mbiwa kutumafe. Put some respect, is a nature mefe.
Ushwari nani wakule koveshi puwa. Ushwari nani wale kukwa techuveleshi. Ushwari nani wakutumbika njeba koko states. Indeke ube finga na di wiso. Ushwari nani. Ushwari nani. Ushwari nani koko states. Indeke ube finga na di wiso.
Ushwari nani.
KNB. Downloaded from ZambianPulse.com.